thomaslano360.com.
Kuna yama buto, shai ngoma insisa zifume. Ha, hey, meche mamba, shai ngoma insisa zifume. Ha, kuna yama buto, shai ngoma insisa zifume. Ha, meche mamba, shai ngoma insisa zifume. Ha, kuna yama buto, shai ngoma insisa zifume.
Oh.